kuphelile angkolwa namanje ushiyela ma holiday wathi ngesiwe wakhetha ubango phesiwe kasala ngechile wayophelele maweni hamba ngeke hamba
Normally